dajimsafi.com
Ya Rab Yeah, wapinzani wanahanya kugombea kiti, wanajadiliana wamchafue vipi, eti inakuwaje mwana mama anashika kijiti. Awajibu mama ni nguzo ilo simama fiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela, itume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. Sisi emu hatu kupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papatiki. Onanana, mama kaza naiweza, kando mana mina imba na kucheza, ona inavo mpendeza, eti kazi mama kainuka na kucheza. Mama kaza naiweza, kando mana mina imba na kucheza, ona inavo mpendeza, eti kainuka kazi mama na kucheza. Mama, teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama, teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama kaza naiweza, kando mana mina imba na kucheza, ona inavo mpendeza, eti kazi mama kainuka na kucheza. Mama kaza naiweza, kando mana mina imba na kucheza, ona inavo mpendeza, eti kainuka kazi mama na kucheza. Inachojua masela, huko mtani kuna dhiki, mama nafungu wa hela, jitume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. Sisi emu hatu kupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papatiki. Onanana, mama kaza naiweza, kando mana mina imba na kucheza, ona inavo mpendeza, eti kazi mama kainuka na kucheza. Mama kaza naiweza, kando mana mina imba na kucheza, ona inavo mpendeza, eti kainuka kazi mama na kucheza. Mama, teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama, teacher, teacher konde, teacher,
teacher konde. Ikakumweteza gali bambilile, mwaka wana kutayonja na kutayonja.
Nako kweli, nako kweli.
Mava tanda mwi mama ima konde.
Kabisa.
We umemuona mama, Mama Samia mama, na ikakumweteza gali bambilile.
Teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama, teacher, teacher konde, teacher, teacher konde.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.